Rabbit Boy. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Imba. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Uko juu kimebeba sela. Hapa kati tunaimba ni boga. Uko chini tunasema kasipa. Uko chini tunasema kasipa. Uko juu kimebeba sela. Hapa kati tunaimba ni boga. Uko chini tunasema kasipa. Wala chini tunasema kasipa. Kwa wa mama biashara ziko juu. Mama mboga biashara ziko juu. Kwa wa mama biashara ziko juu. Ukukando kazi ni kwa vijana. Ukukando kazi ni kwa vijana. Boda boda kazi ni kwa vijana. Na wazee waimarishwa vima. Na wazee waimarishwa vima. Iba. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Kura yangu nampa gasela. Kura yangu nampatia boga. Tena yangu nitampa igwena. Tena yangu nitampa igwena. Kura yangu nampa gasela. Tena yangu nitampa igwena. Kura yangu nampatia boga. Chumi Kenya watakuja imarisha. Kazi wote vijana watapata. Kura yangu kwa kweli watapata. Kura yangu kwa kweli watapata. Imba. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Nana Mwenge kasema ni vigogo. Huyu hasla kwa kweli ni kigogo. Babu na mwamba huyu ni kigogo. Weta naye pia ni kigogo. Aisha Juma huyu ni kigogo. Kenya Kwanza hawa ni vigogo. Imba. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama number one. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza. Kenya Kwanza ndicho chama cha kwanza.